kadudub biya dhiga dhulku horay dhulka hawdka dhir caleen leh ubaxna siman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra cirkadhuudub biya dhiga dhulku horay dhulka hawdka dhir caleen leh ubaxna siman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra sayo dalala dumna dilan dil tiran tahla soo haydeer tugla midab dheere dul adan tay dakasisa lay dhaqaday dul adan tay dakasisa lay dhaqaday dumna dilan dil tiran tahla soo haydeer tugla midab dheere dul adan tay dakasisa lay dhaqaday atenti da kasi salay da qaday wada may sawti yari dow sawaye kudda dabay intan had raqaqay abtelaado qalbigu dawi isa daqtar waye ahuna dayda manka wada may sawti yari dow sawaye kudda dabay intan had raqaqay abtelaado qalbigu dawi isa daqtar waye ahuna dayda manka dhaqtar weye ahuna dhayda manka wadamayso tan yari dhowrsan weye ku dhadhabay intaan xad dhaqaaqay dabjelaado qalbigu dhaawiciisa dhaqtar weye ahuna dhayda manka wadamayso tan yari dhowrsan weye ku dhadhabay intaan xad dhaqaaqay dabjelaado qalbigu dhaawiciisa dhaqtar weye ahuna dhayda manka dhaqtar weye ahuna dhayda manka yamar dabsho mandara dol margeya qal mandara joodir bunduq ya kadiba wadabela ya dargen la dobla chowhar ya darara dul ko hoya si dhaqacha yamar dabsho mandara dol margeya qal mandara joodir bunduq ya kadiba wadabela ya dargen la dobla chowhar ya darara dul ko hoya si dhaqacha danko hob yow dhaqaacho si dhaweeya aras dha har yow dhigo dhe ku soora danko hob yow dhaqaacho si dhaweeya aras dha har yow dhigo dhe ku soora yow dhorto sidii dal aruura misana dhabta sarta yow dhorto sidii dal aruura misana dhabta sarta yamar dhabsho mandara dol margeya qal mandara doodir bunduq ya kadiba wadabela ya dargen la dobla chowhar ya darara dul ko hoya si dhaqacha yamar dabsho mandara dol margeya qal mandara doodir bunduq ya kadiba wadabela ya dargen la dobla chowhar ya darara dul ko hoya si dhaqacha danko hob yow dhaqacho si dhaweeya aras dha har yow dhigo dhe ku soora danko hob yow dhaqacho si dhaweeya aras dha har yow dhigo dhe ku soora yow dhorto sidii dal aruura misana dhabta sarta yow dhorto sidii dal aruura misana dhabta sarta dhowr ayaam ayaa ku dhaha dheha saaxiib marka dhalin dheeshe hela dhaanto tunto ubax dhiinayaa gudhiiba dhagax buu yamar dhabsha xebta dheere silac dhabta udhasiya dhayda carta dhadhan horle dhowr ayaam ayaa ku dhaha dheha saaxiib marka dhalin dheeshe hela dhaanto tunto ubax dhiinayaa gudhiiba dhagax buu yamar dhabsha xebta dheere silac dhabta udhasiya dhayda carta dhadhan horle